Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere sappo e jeegon lewru novembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide armi Mali nangui goto e hooreɓe walde nodditirtede FLN ley laamu Moti o, nden no kanko nodditirteɗo Allay Bocary Dia o, o jokko Hammadou Koufa. Ɓe kolliti wiide o nangama ñande asawere nde ley wattu joni o, o waddama ɗo Bamako ɗo. Ko jaali e konjotoɓe kay fuu kolliti wiide ndeɗo nanguere waɗɗi duuɓi ɗiɗi caggal hono ko pelle jaadinkoɓeɓe ɓangi ley sahal leydi meɗen ndi, nden no kanko André Bourgeois o, o dunke andanɗo kabaruji yimɓele jaadinkoɓeɓe gonɓe ley sahal ngal fasanne. O holliti wiide ko jaali e bonandaji maɓɓe ɗi fuu ana tongui e dow anniyaji maɓɓe ɗiɓe sinatafaɓe ɓangina ley sahal ngal e mangal muɗum. Ndeno sakiraɓe kumpite wiide walde sagantode golloɓe gollirde noddirtede Transray le leydi meɗen ndi, ɓe dokkodiri juuɗe fa ɓe kollita metti maɓɓe dow tiɗallaji tongui ɗi, ɗum woni tiɗallaji goduɗi hande ley gollirde maɓɓe nde. Ley majjum hooreɓe walde nde ɓe dardi hoorejo leydi meɗen ndi fiya kala dabariji kanɗi fiyede yoppa hono yimɓele jon en bawɗe faabo gollirde maɓɓe nde. Ɗono sakiraɓe kumpite ɗum wiide hono sukaɓe jangoɓe jande dow dowwure ley leydi meɗen ndi, hono kamɓe kanɓe janguinde ley janguirɗe meɗen ɗe, ɓe kolli metti maɓɓe beete hande. E ley majjum walde nde ɓe dardi hono ɓe keƴƴane addadu yimɓele maɓɓe kanɓe tawede e ley cuuɗi meɗen janguinirɗe meɗen leydi meɗen ndi. Sakiraɓe, ɗi goni kabaruji mawɗi ɗi men jogani on hande ɗi. Jottino on kabaruji ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé. Bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe, mi holliti on wiide goto e hooreɓe walde noddirtede FLN, ɗum woni walde dartode yoppitere masina ley masina e mangal muɗum fuu, ndenno kanko noddirteɗo Allay Bocary Dia o, ɓe kolliti wiide o jokko Hammadou Koufa. Ɓe kolliti wiide o nangama ñande asawere nde ley ka wattu joni o, o waddama ɗo Bamako ɗo. Fa keɓen faamu ñiɓuɗo dow kabaru o, keɗoɗen Oumar Waygalou.
Kanko Allay Bocary Dia o, kabaruji ɗi kolliti wiide wakkati joni o nangama. Yo goto e neɗɗo ɗum wonono balloɓe guɓal nodditirtegal fa masine yalta e yoppitere ngal kabaru jawdi. Wakkati joni o ko laamu o holliti wiide ley hen koko nanga koyɗo wawi waddude kutteji goɗɗi kase ley ngal ɗo guɓal, miccitede wiide guɓal ngal ngal ɓangino le puɗɗore hitande ley leydi meɗen ndi. Ardiɗo ngal du Hammadou Koufa, ko woni fana maɓɓe du fa ɓe gartira diina ley leydi meɗen ndi, ɓe ƴeewa yalla hono ɓe torrirta ley Mali fuu e mangal muɗum noɓe kollitiri wiide. Micciteɗen wiide timmoɗo lewru octobre ndu armi malioɓe goduno e lohaade jihaddinkoɓɓe le wuddu leydi meɗen ndi, ɗum wonon ley laamu Moti o. Ley majjum ndu ɓe kolliti wiide le noga e jeena lewru octobre ndu ɓe nangui jihaddinkoɓɓe ko jaata joyom nokku noddirteɗo Thiabanda, iɗum hakkunde meɗen e Burkina Faso.
Ndenno yoga e konjotoɓe kay kolliti wiide ndeɗo nanguere waɗi duuɓi ɗiɗi caggal ko guɓe jihaddinkoɓɓe ɓangi ley sahal leydi meɗen ndi, ndenno kanko André Bourgeois o, o dunke andanɗo yimɓe jihaddinkoɓe sahal ɓe fasanne. O holliti wiide ko jaali e bonandaji maɓɓe ɗi fuu ana tongi e dow anniyaji maɓɓe nayiɗi e ley bangal wajibinde diina ley sahal ngal e mangal muɗum fuu, ndenno keɗe ko kanko André Bourgeois o, o haali e dow faccitago Oumar Waygalou.
Sa ƴeewi wakkati joni o ila hitande fa yettade hannden o fuu, guɓe ɗe eɓe gondi e ɓeydade ɗum woni hon ley leydi ndi. Kangal guɓal mbigal fa masine yalta e yoppitere ngal ɓe kolliti wiide kamɓe gaɗi bonandaji ganno to seware to. Wakkati furde ɓe gaɗa bonandaji hono ley keeri leydi meɗen ndi hakkunde meɗen ene e Murtani. Iɗum holliti wiide taw wakkati joni eɓe gondi heɓude sembe ley nokku o. Guɓal ɓangugal noddirtegal dash an hani ko tawi wakkati joni eɓe gondi hokkidirde hakkillaji fa ɓe ƴeewa yalla hono ɓe jirwinirta golleji maɓɓe ɗi. Le ɓaleri liban fa yettoyade koɓe golli avion risole leydi Égypte ndi kañum koɓe golli Faransi ko.
Ndeno sakiraɓe, kollite men miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani. Sakiraɓe, kumbite wiide walde sagantode golloɓe golloɓe gollirde noddirtede Transray le leydi meɗen ndi, ɓe dokkodiri juuɗe fa ɓe kollita metti maɓɓe dow tiɗallaji goduɗi hande ley gollirde maɓɓe nde. Ley majjum hooreɓe walde nde dardi hoorejo leydi meɗen ndi, o yoppa yimɓele jon en bawɗe faabo gollirde maɓɓe nde, ndenno keɗe kanko Abdoulaye Berthe o, o hoorejo walde nde, ko haali e dow faccitago Ousmane Dikko.
Gollirde Transray ana e ley tiiɗallaji tonguiɗe e dow daɓare keƴaɗo e séria ila sappo e ɗiɗi lewru mai 2010. Ila sappo e ɗiɗi lewru mai 2010 fayi hunde ƴenginaka e golle. Yo nden daɓare heƴade e séria nde leyɗe ɗe kañum e walliroɓe jawdi ɓami jaate mum fa jirwina gollirde nde. Fayi hunde huncanaka hoore fa hande saabe ana anda daɓare arandere ɓamade nde ka laataki no. Nde daɓare heƴade joƴinan gollirde ɓamore jaate wadde golleji tedduɗi. Laawitere mbawata laatade se jawdi wada ka hen yo hakkilo politika ku tan waawi hebde jogal mudun kanankobe leede de e lee hejaabe mudun jamira bantudo gollerde de o waddude kaaki gollerde denno leedi du fu darano mo intinde do boni e laawi di fa yawara tere ngay di heba hedde wonde pade dabre hejaande de jenginede
dano sakiraabe kumpite wiide sukaabe jangoobe jande dow doorali leydi meden di dum woni kambe kanbe janginde ley jangirde meden ley leydi de be kulliti metti mabbe bete hande le majun be dardi be kejane addadu mo yimbeele mabbe kanbe tawede ley janginirde leydi meden di denno kede kanko Mamadou Coulibaly o goto e horebe sukaabe jangoobe jande dow doorunde ko haali e do faccitango Ousmane Dicko
men tay ki tike le dadondiral nadde golle lamu adadu fay goto hokkaka janginobe yaltobe en sub fewde e jande hakkundere fewde majjum men gadi landugal yalla haajo habbaake mabbe so yo non fu ko saabi so en sub heddo e janginde yimbe yo dum waddani me andinde me belaka ko wadi so janginobe e tidebe jande njalti fa joni imade mu yo andinde miden jidi wadde dadondiral nadde golle sabe dum waawa latade ciagal tidebe jande en sub sewana dum du be bamire non tan e golle miden gondi e yidude laamu sabade miden kanno majaade hande le wayde hebde yamirore men bami anne heddade ciagal sariya der hen men bamam sarti ciagal joni
fixe la date
dano sakiraabe kumpite wiide eto hejo jawdi kabaru figol ballon le leydi meden di ana haani beydede yido kabaruji kanko horejo leydi meden di jaati nantini wattu ndo o yiduno e sukaabe meden piobe ballon ngartube e kubudi monbe denno e le majun o adini kebe wiide homo fu e mabbe hokke milongaji nogay e joy tagal mudun o yidi e sukaabe rewbe piobe basket be dun le majun o adani kebe kambe wiide homo fu e mabbe hokketen galle e telephone ngaji noditirtede ay paddidi denno kede kanko Ibrahim Boubacar Keita horejo leydi meden di e do faccitango Umar Waygalo
Mila kanko ministre kuminido kabaru kebe le leydi meden dum hani beedude eto hejo jawdi ndile hitande warorde le majjuddu min garan hunciande hore dum wonu sukaabe fiobe ballon le leydi meden di sabbi de awa wiidat yidu hunde biya a yida dum kasen hollitinde wiide wakkati joni o tan en ballan be do sukaabe no kan yarde yeso e kabi ki sanne jaati ni adnaaru bajjel ka wori so wana dum do bawno waddude kuppo le leydi meden di jaati wakkati joni mo hollitan wiide dum wonu kambe sukaabe robbe goto fu hokkama galle kanya ay paddu goto ono suka warbe dum hollitan wiade goto fu le compte mudu ko yaata millioji noga e joy cfa waran wattede hen
25 million
Union européenne e gouvernement royaume uni e leydi suède ngoni babatobe studio tamani
sakirabe ewoyen ko woni e leydi jongaji meden di arani mudun fu en kudiran kabaruji regionaji meden di to an songo tobe kolliti wiide golleji limgal ravek fuddi ton bete hande le majun kawrital wadi faabe famina jama gondo ton o dow nafakaaji tongidi e leygal do limgal golleji di keddo ton e wadede le hakke lebbi tati sakiraabe kumpite wiide hono di do golleji jaati dum wondi golleji limgal gal di fuddi to kitato dun bete hande nanno e le majun yimbeele kanbe wadde limgal gal be dokkama ton motoji chabantati e tati ko woni faada majun faabe keba be njottina di do golleji le kreduji di fu e mangal le kita e mangal mudun fu nanno fa yimbeele ton be dun kambe jaati e ko e mabbe be darano di do golleji gal do limgal e gal heddo ton e wadede le hitande fu le laamu kita o e mangal mudun dano sakiraabe en jaran faato sigasotobe kolliti wiide batu fuddi hande bete hande njowiido e dow famminde yimbe dow hakkeji sukaabe le batu o be kolliti wiide hakkunde sukaabe sappo en fu a tawon jeegon ana golline golleji burdi sembe mudun en dano CV tulderan kanyu landini o do golle sakiraabe en jaran faato moti suudu baba tobe kolliti wiide iwde e sappo e joy lewru ndu yottoyaade e sappo e jeddi lewru novembre ndu gonde e mudun ndu cinema no Thomas Sankara wadiri laamu mudun fa yottoyaade e no wurdi waran holle to moti to seware kanyun e jenne nenno leydi yanke leydi suisse noddirte do Christophe Cupelin kanyun ladini o do cinema le cinema o be garan be kolla hono no Thomas Sankara laamiri fa yottoyaade no be mbaririmo dum fu dum holleten e lesini man o den faada majun faabe kumpintina sukaabe no bajangal wadiri ngurda mudum dono sakiraabe en timminiran kabaruji meden di faato kulgoroto be to kulliti wiide dogotor en gonbe tunbe ana gondi e janginede jande famminorebe dow kabaru cellal den nokko wonno faada mudun faabe ndokka yimbeele tunbe hakkilaji nyibudi lobbi sanne ndowidi dow kabaru cellal den ISAID kanyun rondi almusaddande do jande kabaru jande de heddo tan de waddede li laamu kulikoro o e mangal mudun hakke balde joyi den sakiraabe dokkade ten hande kabaruji meden di men jooti on hedaade hejuji amen